Download music on the Solar-Dash website.
Atati.
Mbiendele.
Gustav. Mbiendele mbuye. Mbiendele mbuye. Kana ina nina jimwa. Mbiendele mbuye. Mbiendele mbuye. Ndinaenda njila zosa ene, dima wanga unazaza, dima uchimo, koma lelo ndabwele, ndijikulu bibi, kutichifundo chanu, chindipulu muthi, mbuye yam, antu wanga ndisiye ndeka, koma simu ndisiya, chikondi chanu, ndija chikulu, chindinyamula ene. Tiku, inu ambuye, ndinu number one.
Mundiendele mbuye, kana ina nina jimwa. Mundiendele mbuye, kana ina nina jimwa.
Download music on the Solar-Dash website.